amandla lengoma ibheke kuwe samandla lengoma ibheke kuwe samandla samandla sikuyo yindlela ilizwe lobomi ikhaya labantu behleli nendweba sikuyo yindlela ilizwe lobomi ikhaya labantu behleli nendweba Behleli nendweba Elizwe lo bomi ikhaya la labantu laba Behleli nendweba Sikuyo yindlela Yelizwe lobomi Ikhaya labantu Behleli nendweba Behleli nendweba Noyana 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 Noyana, hey, Noyana, 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 Pesul, Noyana, Noyana, hey, Noyana, Noyana, hey, Noyana, 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 Pesul.
Solo, no ya na pesolo.